chamo entertainment.
Aro ele shani boy. Impoya ni poa. Avanzanza.
Busy man.
Ikatwa
nobel into wale kutuka tetende nobe mone fya fana tetai yo.
Zscope.com.
Kuchinja mano walite. Nabalu palo me valikene ulobu kisha meshi bamposele pakula na fiati ne foyo kukupa de papa lelo mayom papa lelo
papa lelo
papa mailo
papa mailo
de papa
de papa
de papa lelo papa lelo
papa lelo
papa lelo
papa lelo
de papa
yango Galeri yeyo nakumweno mutima cha waikere ngachashale so mutima cha waisere banobe bakutunkire okutuyo te kutakulinge wati wala pakafele waipele abo bali lengero nsoni ape bantu batutasha vintu twate mwana mano ya ntutwa bapesha romeo juliet kuntu abantu batupasha ino kukusha fya kukusha wala lavo yonkafusha wanena nebo lintu nabo lirwe 50 no zari pabeta pali weko wali tulale kwa bula kabwali na muyati yampeta waleti no wali ala you deserve love yonse kwa bula shako Ni wali neka nono wakula nshako Bali mpa webo baya welili shuko Wete bali haba foya finshi na finshuko
Haba nobe lintu wale kutuka tetende nobe Mune fya fwana teta iti yove Ukuchinja mano walite Na walu palobe walikene Ulobu kisha meshiba mposele Pakula nda fiati Ndefwa yo kukupa De papa lelo Mayo papa lelo Papa Milo,
Papa Milo,
De Papa,
De Papa,
De Papa Lelo, Papa Lelo,
Papa Lelo,
Papa Lelo,
Papa Lelo,
De Papa.
Yo, do you remember my days to Aleko Shei Love? Bali wali kutu supporta Bale tumwena mwata bana bobaka dia love Bale chitana kutu reporta Daba ishiva fintu na kutemwa my love Te apa batupela mukota I thank God for you, you the only one I have Leka mfuka mine na kuauta Elo mtepeleza wandi sancho pakumpaka Tudia mwale mpaka letuwa difetu kaka Na love yaka kota ipuanga tunkaka Na labwele lako nangula kasunkaka Na lakute mwande kuchete kela ngoru wafu Nipamuti mande kubika noti muka pafu Na love tu ikoshe no kuchu Chila patu safu Na sai chiki wanshi webo wadiba inafu
Haba nobe lintu wale kutuka tetende nobe Mune fya fwana teta ipi yove Ukuchinja mano walikene Na walupa nobe walikene Ulobu kisha meshiba mposele Pakula nda fiati Ndefwa yo kukupa De papa lelo Mayo papa lelo
Papa lelo
Papa mailo
Papa mailo
De papa Papa lelo,
papa lelo,
papa lelo,
papa lelo,
papa lelo,
de papa,
my baby.
Chamo Entertainment.
Zscope.com.